exclusive from pickwap.com.
Yeah. It's an I love star. Wake makwa chama kwach. J Cash. Mola. Run it. Babe, niwewe kamfuaya tabwa. Chapwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga ni poke, no wonder siniza kusila. Yeah, babe, niwewe kamfuaya tabwa. Chapwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga ni poke, no wonder siniza kusila.
Chapa, shaka weke shepo ine mami chapa. Iloko sangwa fe nawe na bwadi. Nkani na wewe ndofu nsansa. Ula mpanga fe kwati fe wakamba. Wafya unsunga fe ngaka mwana. Ala mwewa ntuna wakumu kaga. Tapave fishu pana wana mwana.
Uri munga chedi teacher.
Ni teacher.
Kwani punzi salavu mama sita.
Mama sita.
Uri munga chedi teacher.
Ni teacher.
Kwani punzi salavu mama sita.
Mama sit,
babe, niwewe kamfuaya tabwa. Chapwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga ni poke, no wonder siniza kusila. Yeah, babe, niwewe kamfuaya tabwa. Chapwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga ni poke, no wonder siniza kusila.
Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salavu mama sit.
Apa, ili.
Uri munga chedi teacher.
J-Mo.
Kwani punzi salavu mama sit.
Nala champila pesa, yes. Ndi blessed, uwanji na pesa,
yes.
Mukufoya foya na mpela lesa. Down to earth, chili ya sambi la gesha. Yeah, that's why ni kuimbila. That's why ulotayamba na chili ni kulindila. That's why ukanifuna ni tulikila. Mungeli ya sungiwe temwene ya funikila. Babe, niwewe kamfuaya tabwa. Chapwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga ni poke, no wonder siniza kusila. Yeah, babe, niwewe kamfuaya tabwa. Chapwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga ni poke, no wonder siniza kusila.
Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salavu mama sita. Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salavu mama sita.
Ndiwezuna munga sugar. Kununki la kafleva ngani shisha. La VS twice na mulola. That's why wala kumba vachilola. Ela wala. Gift wala na Joseph Chidesh. Na mi mwana pole keni nke. Atishani vile skin. Kipalu sakapa. Jekash jemo. I see you voice your dude. Makwa chaba kwach.
Exclusive from pickwap.com.
Pickwap.com.